Amon boni agi ciollac unifice e buona quegne bawazaco wasini one wasio haki adui za roho yang wanao nizunguka ulisema nikuite nami nakuita ulisema nikutafute nami nakutafuta ulisema nisiabudu sana nakuabudu wewe wewe ni Bwana sikia maombi yangu Hazichunguziki mawazo yako hayana kikomo hauwazi kama wanadamu wewe Mungu unavyonipenda wewe Mungu sivyo hao wanavyonipenda upendo wako hauna kikomo ulisema nikuite nami nakuita ulisema nikutafute nami nakutafuta ulisema nisiabudu sana nakuabudu wewe wewe ni Bwana sikia maombi yangu Wasa wasini one wasio haki adui za roho yangu oh.